Pāli e le pāle mia Malcolm Turnbull. E le toi a sia le tunu une mata upu i se ao le malo. E ese mai le tupu o Peretania po se Republic se ia mai a le nofoa inga a Elisabetta le lua. O Malcolm Turnbull, na taita e fono i le mau le Australian Republican Movement ma o lana saunoanga na whaiana po i le whaailunga ina o le lua se fulu ma le lima tausanga o le a whaala potopotonga. Olo o langolangoina e le taitae o le ituangai Bill Shorten le manatu o le pālemia ina ia whaase e tuangalu le mataupu i le Republic, i se Republic se ia maea le nofoa inga a Elisabetta le lua. I le Great Hall i le Universite o Sini i le pō ana pō na sa unua le pālemia Malcolm Turnbull.
Here we have created the most successful multicultural society in the world. No comparable nation has so many of its people born beyond its borders or from such a diversity of cultures, religions and races.
Le pāle mia, e le o sui ai le tūlanga o Malcolm Turnbull i le tatau ona avea o se tangata anuu au se tahalia, ma ao olona malo.
Now the vast majority of Australians have known no other head of state than the Queen. She was so admired and respected that few of us can say, whether monarchists or republicans, that we are not Elizabethans. I do not believe Australians would welcome, let alone support, another republic referendum during her reign.
O le whaatonu o le Republican Movement I le taimi nei, o Tim Mayfield, mana ia ta ua a whaia se pālota whalawe tele, e te lele awanoa e manu malo ai le mau, mō le te ena o na toi avea, o se sui o le a inga tupu o Peretania ma o le malo, a e whaavaina se Republic e avea i se tangata anu au se talia, ma o le whainga malo i au se talia nei. Na ia sa unoa, ua te lele avanoa e manu malo i se palota whala o itele, o na ua langolongoina e le pānemia, a toa i ma le taitai o le itu wangai. Le whaatonu o le Republican Movement, Tim Mayfield.
I think the signs are really good. Of course, any constitutional reform requires political will, and with the Prime Minister as well as the opposition aligned now on the issue of a republic, that's a really great start. Polling's already above 50%, according to the most recent news poll on the issue. And from a movement perspective, our membership ranks have been rising steadily over the last 18 months.
Le whatonu o le Republican Movement, Tim Mayfield. E ye se whaala putuputonga i Tasmania o lo fina o malo si e tū maupea le so o tanga ma avea ia le tupu o Peretania po o se tasi o le ai ngā tupu o Peretania ma o le malo i au se talia nei. Na sa unoa Reg Watson o le Council of United Commonwealth Societies of Australia po o Tasmania sa le tatau i le pāle mia o na awai i le whaailunga ina o le lua se fulumarelima tausanga o le Australian Republican Movement I le pō ana pō.
The Republican Movement thinks it's a big find in having him. Well, okay. But the fact of the matter is, I do believe that if we had another referendum on the subject, the same result would occur as it occurred in 1999. Now, it may be okay to be positive for the Republican Movement to have Mr Turnbull as a guest speaker, but in reality, I don't think anything has changed, nor has the public acceptance of a proposed republic for Australia.
Se sui o le Council of United Commonwealth Societies of Tasmania, Reg Watson, ai le whaai unga lana saunoanga I le pō ana pō, e le iai se whaai runga fesili I le tū e langolangoina I le pālemia Malcolm Turnbull, ma le avea o se tangata anu au se talia, Mao le malo, po o se whainga malo o se republic.
House by house, street by street, suburb by suburb, we must make the case to our fellow Australians that we deserve one of our own as head of state. Right now, an Australian republic is not inevitable, but we can make it so by working together on this great unfinished business for our nation. You are on the right track. There will be unexpected obstacles along the way, but great and unexpected opportunities as well. So keep the faith, advance Australia, up the Republic.
Le pālemia, Malcolm Turnbull.